DutchMsafi.com.
Mr. Junior Pa Nasta Bifo
Azo, on the beat.
Mikuna muda napata uchungu nikitizama maisha yangu, ila sichoki kuomba Mungu anikuzie riziki yangu. Nyumbani kwetu dhiki imetawala, huyo anaumwa yule ajana. Achana mimi nitoke nikasake hela, chochote nitachopata kwangu inshallah. Nyumbani kwetu dhiki imetawala, huyo anaumwa yule ajana. Achana mimi nitoke nikasake hela, chochote nitachopata kwangu inshallah. Na nikicheki mtoto peke na tegemewa mimi, na wala sijui maisha mazuri ntapata rini. Na nikicheki mtoto peke na tegemewa mimi, na wala sijui maisha mazuri ntapata rini. Oh maisha, jamani maisha,
haya ndiyo maisha yangu.
Yo maisha,
haya ndiyo maisha yangu.
Jamani maisha,
haya ndiyo maisha yangu.
Maisha, maisha. Kipindi baba na nguvu zake alipamba na iture mkate. Saivi nguvu ana, macho yake yote yako kwa watoto wake. Ona, nimekuja mbali kusaka pesa, nyumbani mama naumwa. Yani na nimekubali kusurubika, nipambani kama mtumwa. Ona, nimekuja mbali kusaka pesa, nyumbani mama naumwa. Yani nami nimekubali kusurubika, nipambane kama mtumwa. Na nikicheki mtoto pekee nategemewa mimi, na wala sijui maisha mazuri tapata rini. Oh maisha,
haya ndiyo maisha yangu.
Ndugu zangu maisha,
haya ndiyo maisha yangu.
Jamani maisha,
haya ndiyo maisha yangu.
Ndugu zangu maisha,
haya ndiyo maisha yangu.
Maisha, maisha.
Mr. Junior Pa Aso Yonko Momo Weki Sepeoji anakusalimia Blaza Patri na mwanangu Kaiza, we Dokta Mzuza, meneja Niko Madola.
Their sound by Kaiza.